Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno. Episode 13.
In the making.
In the making, ama.
Isha one, kuwa. Two, three, two, there, four. Snoop Doggy Dogg and the.
I'm Uncle Snoop. Episode 13.
What he do, what he does.
Umekua aje. Episode 13.
Bana manzi.
Najo hii ndiyo the latest episode. Design ya 13 Pro Max.
Allah. Na 14 Pro Max iko kwa njia.
Aina noma. Iyo tutakuwa tumewahi 14 before 14 Pro Max. My G. Alafu my G inakua aje. Wiki imekua chonjo.
Wiki imekua fitting.
From the midweek episode.
Yeah, actually.
Up to now. Yeah.
Me. Mimi nashukuru Mungu man. Mm. Kila kitu imekuwa fresh.
Kushukuru lazima.
Bana.
If you up umeona new day
bana,
always be grateful
for sure.
Thank ya.
I there was once.
Yeah, hapo nime sound car safari.
Bana.
Bana thank ya. Peace.
Bana.
Ja.
Rastafari. There's a wise man somewhere nilisikia akisema. It's not even a wise man. Steve Harvey. Steve Harvey alikuwa anasema
always. So unasema Steve Harvey umconsider a wise man.
He is. But staki unajua ni watu in the most of the times ukiongelea wise men ni ati watu walikuwa
Shakespeare.
But watu wenye walikuwa, but he's still here. So he's a wise man.
Lakini but, it's time Steve Harvey kiplani itakuwa legend.
Of course.
Unajua it's time, unajua.
That's given. Yeah. That's hata hakuna bargain. So he said always have an attitude of gratitude.
True. Always appreciate Kenya na come your way.
Bana.
Ikuwe good, ikuwe bad.
It's life.
We can still overcome. Yeah, it's life.
Bila nasemanga, this life, no balance.
No balance.
No balance.
Sasa, no balance by G.
Give me the drama.
B by no balance. Unaona pale kikope. Bana life no balance by G. Unajiona ambia katu wase ni aje.
Kikope kuna nina vile nimekula hapa mara mingi nikienda LD.
Siko hata pande ya food by G. Unajua sasa umeenda vacation. Asubuhi umeamka. Road trip. Sijui nimepanga nini, nafanya nini, nafanya nini. Unaenda, unapitia kikope. Unakula nyama, unashuka.
Ngwete.
Sawa, bana hata sawa madem ukiwa na chali yako mwenye unafeel kupelekangi au tunaanza kufeel ile pressure ya ni aje huu dem amepelekwa
kikope.
Amepelekwa vacation. Mahali wapi wapi mahali tu.
But unajua
Rift Valley ni big.
Ndio actually. Kikope inakuanga one of the biggest stopovers on your way.
Kuna viewpoint Kikope unacheki
Narok. Especially Narok, Kikope, Nakuru.
Sasa vaiji bara dema anajipost pale pale ako road trip ameanza. Ako na stopover pale Kikope. Tunakula kuchomas.
Kukuchoma
nini? Bombo clad. Bana, demi yako.
Waiting harpoon.
Demi yako anakula. Anakula. Demi yako anakula mara boostok. Unajua, bana yu kitu ime trend. Iyo ndi mekua topic of. Among si hata sema ati ni marabusto kwa nakula, lakini apparently pale Kikope stopover kuna wase wanajiambia wanakula kukuchoma, lakini
sasa kwanza hebu kwanza tujaribu kumekuwa tuelewe marabusto
hiyo inaitwa ku demystify.
Exactly, let's demystify them, this bird called the marabusto.
marabusto
ni this tall bird that inakuanga na kichin, inakuanga na hanging chin kubwa yenye
actually for a layman marabusto ni if ushaenda kuona game ukwe nyao stadium.
Oh yeah, nyao stadium zinakuwa
Kasarani pia City Stadium. Marabustok ziko huko.
Zinakonga zimejaa.
Marabustok ni ile bird flani aita fly azini inakaa nikai kona heavy wings
unachekibwa
hata kaa ni ku fly ni for a while then
ina land
una
it's cheki. Mostly walking ama ikiwa imesimama ama
most of the time imesimama utapata mpaka actually kuna time mara boosto kimekuwa issue design city stadium kuna game ishaikuwa stopped actually kwa stadium mob let's say kwa stadium nyao stadium kuna time bana game inasimamishwa juu ya nini Marabustok ifukuzwe juu unajua by the way Marabustok you don't bonga huo sasa Marabustok ni a very lazy bird
haitaki pressure
Marabustok ni kaa toto is kwa bird unacheki kwa bird family eh very slow as in kani kuitoa mnaweza have kitu let's say if Marabusto kiko katikati ya grao mnafam put aside let's say kitu ka 10 minutes
kutoa
Marabusto
kutoa nyundo
ikiweza kufly sawa ikishindwa kufly ipe time iende
sasa iko na swali tumeongelea kikopei tumesema dem amepost picha ko
ametoka anaenda vacation
hey,
stop over kikopi sijui tukule nyama ndio tuendelee na safari maji bana pale kikopi atusemi ni kikopi yote atutaji buchari fulani atutaji place fulani lakini sasa apparently kuna wase wanasimama kikopi kukula kukuchoma lakini si kukuchoma ni Marabusto kuchoma ni bonga uchoma
unakula bonga huu
na unapostia watu
sasa comes to my point do you feel like the fact that the fact that hii bonga huu inakuanga slow inaitakangi pressure inakuwa rahisi kuwahi kuliko kuku
unajua
saina waiwa one time
bara unajua kuna notion ni megrow nayo tangu ni kwa mtu hii design unaweza kata kuku kichwa yeah na uachilie inaweza kimbia mpaka pali itaisha azin itaisha kuisha nguvu na damu nache kipali itadunda so unapata Marabusto yako safi hapo
bana
unaikata kichwa inashinda kukimbia
inafiga tu chini
lakini by the way bro inaleta kwa story yao kuna time fulani pia nimebai nyama bama ni opposite to city stadium
wala watu wa
jogorod Eastlands huko kienda kuingia Don Home Mbakasi wapi biga buruburu kila pahali unajua Hamza unajua usifocus na Thika Road pekee juu umehamia Thika Road juzi kuna Jogo Road kuna City Stadium kuna Lungalunga kuna industrial area unacheki sasa maji pale Bama kuna siku moja kijana wako amebai nyama tulikuwa na 200 nilikuwa na one
ilikuwa enzi gani hiyo
hapo tunaongelea 2015 hapo
myg niko
na
beste
yangu na niko na kazini yangu sombili nyama mob lakini sasa unajua sombili kan nyama mob kuna ile quantity yenye una expect
of course
unajua siwezi kupea sombili unieke nyama kwa gunia
hapana of course
sasa kawaida sombili tulikuwa naongelea kitu kama 1 kg hivi
sasa juba
as in quantity ya saa hii na by na then sombili ingekuwa ile venye utalipa 1 kg ifungwe na gazeti na pepa ufanye nini ubebe sasa waji tumeenda Bama tukalipa sombili nyama ile iko kwa paper bag by then paper bag zikuwa band sasa unaona hapana hii sio green kubwa sana kuna hii paper bag ya black
oh yes
so paper bag ya black tunaongelea kaa hii carrier bag ya saa hii ya 20 bob hii yenye saa after plastic bags imekuwa band na cheki so hiyo ni paper bag ya 20 bob imekuwa nyama imejaa
stock unaona umejengwa
sasa unajua umejengwa bado umejanjaruka mse wa butchery wa mtaani
bana
unabai nyama bama so bali amekuwa kitoa unacheki sasa nika umebai design ya wholesale tukaenda mtaani mzee siwache tuwekele nyama ati sasa itutolee supu nyama ikatano black the friend that I was with wacha kazini yangu huyo best yangu akadai hey, bana ni sawa hii nyama ni poa ni inaonja poa isipokuwa ni supu hii ni venye imetano black lakini nikatumeuzio kapunda nyama iko sawa nyama iko sawa inaonja ng'ombe lakini nikatumeuzio kapunda juu ya design imetano black.
Mina wana, enyewe, acha nikuambie. Hii Nairobi nyama, acha nikuambie.
Hei, nyama ni noma.
Usijue jidanganyo, ujue kula punda hii Nairobi.
Alakini
punda, ile design, watu wanatafuta. Umesikia bonga hui, inachinjwa sa hini mbuku.
Bano, unajua imekuwa noma design. Sa hii, tuseme kaa super, kuna time super fulani ilidunda, ilikuwa bigi. Utataja majina. Lakini, iyo supa unapata kuna msee anakam anasema as in zile tu behind the scenes ni kaa design ya jichopevu unajua jichopevu way back
yeah.
Si hata way back jichopevu tunaweza ipea not more than 10 years ago
no I 10 is too much
eh, 10 is
maybe
too much.
5 6
eh unacheki yeah. Sasa unapata jichopevu mzee mzee alikam akaosta wase wa
Wasupa.
Ni aje. Hii nyama yenyu ni aje. Yuka fresh, red, all through. So apparently
kuna makemikali,
kuna madawa zinapigwa na cheki.
Bana.
Yenye inasemekana, si healthy for human consumption. Nakumbuka.
So walikuwa naika preservatives.
Zingine hata by the way. Bana ukisikia, unasikia. Bana ukifikiri yenye umekula hii kitu. Unacheki.
Choka.
Ni noma,
Choka mara mia walai tena. Which makes you, wacha nikuambia nye, as much as nikusaka. Bana watu wamejaribu kutafuta, watu wamejaribu kutafuta. Ule mwingine na yali shikwanga huko wakiuzi watu samosa ya nyama ya paka.
Iyo saa ni out of Nairobi.
Iyo ni out of Nairobi.
Sasa wacha hata stories za Nairobi as in kwali, iko densely populated.
Exactly.
So unapata ni mse, ako Nyahururu, inasemekana, jamaa anafanya nini, anauza samosa.
Za nyama.
Na sasa, ni kustuwe maizi. Huyo ndio mse ule very popular.
Exactly.
Wakuuza. Unajua saa kaa kuna mtaani unaweza sema eh mtura ya huu fulani ni ile poa hata kuna wasee wanapangia line na nini na nini na nini. Unacheki. Sawa maji.
Sasa hata wenye hiyo area tunakumbuka story. Walikuwa wanasema hajawahi kula samosa tamu kaa hizo maisha.
Wanasema inakuwa mpaka hajawahi kula samosa tamu. Lakini sasa jamaa wenu ile nyama amekuwa kiaka kwa hiyo samosa inakuwa
Ni ya kanyahu
mzee. Kapusi. Ama kapusi.
Ay.
Lakini kwa wanaume si mbaya.
Ina Nairobi na kuangana mambo. Mtu wangu.
Kwa wanaume si mbaya. Lakini kwa wanawake.
Forbidden my G. Man, I always, by the way, Nairobi is just, inakuanga kila siku, it's just always drama.
Hey, by the way, ni drama.
It's just always drama, but man, it's our city, our town, man. Kauli kula kapunda, we move on.
Kauli kula kapusi pia. Labda hikuwa mara yako ya kwanza
kama na umi. Utadu nini. There's nothing else you can do, actually.
Pause.
Because, anyway, it's life.
In life.
Acha tuiachie hapo hiyo.
Eh.
Hiyo tumeachia hapo.
Sasa maji tena. Tuko hapa Kenya. Kenya unajua apparently wale wasee wanajua Africa ama wasee washai travel to Africa wengi wa nje. Kuna video fulani tulicheki. Ya wasee wanaulizwa azinuko nje tu wanaulizwa what is the capital city of Africa.
Oh yeah.
Unacheki. as you notice the capital city of Africa.
Yeah.
For one, mtu amekuuliza hivyo ni mse anajaribu kukupima ama ni mse yazina nataka kujua unajua Africa aje. Cheki.
True.
Sasa
oh, so this is you outside that sema kama mzungu fulani
yeah, mzungu fulani sema uko, UK uko Europe wapi yeah. Wapi wapi unacheki
yeah.
Sasa unauliza what is the capital city of Africa
eh yeah.
Hey, mzee imekuwa sasa
yeah.
Nairobi na Kenya bana. Ni very popular as in wasee wana consider Kenya kama the capital city of Africa
yeah
unacheki
hiyo yeah, actually hata mimi
of which ni funny juu Kenya ni country.
But you see how okay ni kama okay I think oh, as much as tume study all of these countries unajua tumeshinanga unajua how you see those okay sijui education system yao inakaaje but ukiangalia yetu let me speak for hours because nimepitia hiyo unakuja unapata most of the things that you are studying as much as kuna zetu na kuna history yetu and what not we have a lot of geography and una get like tuko na knowledge ya kwao sana kushinda vile hao wako na knowledge huko kwetu they don't study anything
about as unajua ni jua nini si ati ku blame ama as much
lakini kuwekelea lawama
si ati hata kuwekelea lawama though unajua sitaki kukua controversial juu unajua it's very easy
yeah.
For an African child learn about
the European countries and stuff.
Vasco da Gama, God,
Shakespeare. Yeah.
Unacheki?
Like that.
Lakini Trump. Sasa for sasa nini? Tuseme ndiye kaje. Sitaki kuweka ikaini kao opposite ya Kenya tunalana na Kenya wanalana. Lakini sasa for an African child
yeah.
Utapata anajua Vasco da Gama, Shakespeare, nani yes. Kutoka inje.
Yes.
Lakini sasa, hawezi pata European. Anafanya nini?
Mwenye anajua Tomboya.
Yeah. Mwenye anajua Murungu, yeah. Dai. Unacheki vitu kaa hizo?
Dai.
Unacheki, unacheki. Yeah. Though,
our traditions. Maybe wale watu wenye who study history, like a thing.
As in,
I'm a big thing for them. But kawaida, they don't, it's not, si kama vile siyo nyota ingia chuo tuanze kuambiwa, the first founder of, I don't know what, whoever founded gravity, this and this.
Iyo design, iyo, tasemaje, ile witi yenye African child anaekelewa, ya kula anabout inje,
It's more than
yeah. Kenye mse yako inje
yes.
Ane
it's not by kelewa
it's not by unacheki sama iji hapa Kenya tumeongelea Kenya sana
Kenya lakini Kenya
my city by town
this is how we get down
sasa hapa Kenya my iji tunataka wacha jumia ma Kenya tunataka ku embrace
oh you are speaking for all of us
yeah for all of us
uh-huh.
Tunataka ku embrace
uh-huh.
Number plates
yes
za watu wa inje
uh-huh.
Kwa nini nasema hivyo juu for the longest time watu wamekuwa kiendesha magari lakini hatujakuwa na digital plates
or number plates uh-huh.
Digital number plates
uh-huh.
Lakini sasa zimekuwa introduced na cheki so inasemekana in the next 18 months from now I think from now 18 months tunaongelea
1 year 6 months
ndio so in the next 1 year 6 months lazima mkenya wote ako na gari na iko registered NTSA juu NTSA si hao ndio wenye wana register stories of plates na nini na nini na nini
na cheki hao ndio wana handle stories of transport
so if uko na gari yako KAB KBA KCA
KXZ
KXZ inafai change hiyo ikuje ikwe digital by digital they mean itakuwa I think na chip ya tracking na
yeah that is what they said itakuwa na it will help them with easy vitu za ticketing also tracking and you know stuff
lakini
like
sasa unajua maji sasa controversy inakujia wapi unapata let's say niko na KAB gari kuna mse hapa wako na KM KC.
Okay. Mhm.
Kuna mse yako na KPCA. Hizo hizo manamba plate za nini, si ndio?
Kuna mwingine ako na KDJ.
Kuna mwingine ako na KDJ ya juzi. Unacheki? Apparently KDJ kama ni Range Rover, EK MTC ni tuktu kama nduthi.
Mhm.
All of them wanafaa wa register watoke kwa hizi plates zenye tuko
hizi mabati mabati
hizo mabati waende kwa digital plates.
Mm-hmm.
At a cost of 3000.
That is unfair.
What you feel on it?
That's for me personally. Mm-hmm. I feel like that's very unfair. Okay, my thoughts are chani yake ngoso kidogo because you know man's learned.
Yeah, man's learned tena tunaenda digital
plates. Man's ngoso
unajua bana serikali imesema nenda digital please.
Everything is digital, man.
Niambie vaiji.
My thoughts are this is sort of unfair because one thing I'm going to speak for is because kuna wase wengi sana wa tuktuk na maybe tuseme boda ndio wako wengi. So this Monday mapa ameenda amechukua kawaida kwenda kuchukua ini pikipiki alone ya home. Unaona unaacha kitu kama maybe 20k, average ya 15.
Kuna hiyo do. Then 15K, kuna ile do utakuwa
unalipa daily.
Daily. Yeah.
Maybe inakuanga average 300 bob a day.
Eh.
Si ndio?
True.
So umse already ana struggle kulipa hii loan na bado kujisustainia mwenyewe kilife.
Mm-hmm.
Ajaribu kumvisha life ako na family tuseme ako na hao ya kulipa nini na nini. After unakuja unaikile umsela wa mayati lazima abadilishe number plate
yeah. I mean, to digital for 3000 in the
for
next
3000 shillings. Umse anandudhi kuna mse mahali ako na Bentley flani.
Atalipa the same
amount yenye mtu wa pikipiki angelipa.
So bro,
my thoughts are I feel like they could have sort of considered maybe depending on the type of car that you have or rather maybe what distinguish waseme not even income. Tuseme tu waseme cars are going to be maybe 3000 and then ndudi zinaweza yuko kama 1000 ama maximum at least 15.
Juu unajua
1500
bro sasa iseme let's say from today leo ndo na record episode 13
chini. Yeah.
From today tuseme tuko na 18 mse wa ndudi yako na 18 months.
Yes.
Za kuchange. Plate yenye yako nayo to a digital plate.
Mhm.
Huyu jamaa anafaa kuwa make 3000 in 540 days.
Yes, 540. That's a year and a half.
That's a year and a half. So tunaongelea 6 bob daily.
Mhm.
Yes. Of which na feel msee hawezi kosa 6 bob daily. Though shida inakuja wapi? Niko na 6 bob daily. Yangu ya kuwekelea digital plate. Lakini sasa at the same time nakuja napata 6 bob imeongezwa pale kwa ngata. Ngata ni mafuta, fuel.
Yes.
Unacheki?
Yes.
So na have ku forgo 10 bob ama 12 bob.
Yeah.
On a daily basis.
Yeah.
Ndio.
And leave alone even fuel. Like unakuja unapata. You know it's not on a daily basis mtu anduthi ataenda kulala hata na doa ya kulipa hiyo
kweli. Yeah.
Una get?
Ama upate mse amelipa hiyo nduthi loan then ana doa ingine.
Of
which lazima alipe hiyo loan kesho alale.
Yeah. Unajua. Sure. Umse maybe at the end of the day hajadishi, ametuma doa ya loan na bado unataka kumdai. Doa ngata na bado wataka kumdai nguri ya doa number plate. Okay. Mimi sikata history ya number plate by the way. There's a good side and there's a bad side of it. The advantage is that there is tracking and you can do whatever. It's, you know, the digital part of it makes a lot of sense. Sikatai. But then
kuna on the other side pia, kuna hiyo ticketing. Unajua ile ticketing design ya majuu.
Unapata
ume make offense ya kwanza, ya pili, ya tatu, uko likely kuwa banned for 1 year.
Your nini becomes null and void.
Your driving license becomes null and void
and all that. But you know there's an advantage and there's a disadvantage.
Mm.
The advantage is all that you get the advantages of all this digital stuff and all that.
Mm.
Like in Sasa, the disadvantage is that in the middle of a crisis, in the middle of a whole inflation where people are still trying to recoup. Saidi hata tumetoka story ya election.
Yeah, true.
Hata election hizi story bado hazijaisha.
Yeah.
We are still in petition, I don't know what.
Mm.
So things have not yet really, really resumed back to normal. Maybe after a year they will have, which wamepeana time, but I feel like mimi kivyangu naweza sema ule itasaidia if you feel like it will help you. You can go for it. But you see, wanasema
unajua sasa wame make compulsory.
Compulsory because there's a fine.
Lazima ufanye juu. There's a fine. Kuna fine ya 20,000.
20,000 if you don't badilisha.
If you don't comply within 18 months. Unacheki.
Man.
Mm.
Eish.
Ni normal mzee.
So you just have to, you have to... Ako una option.
By the way, in short,
by the
way, just to comply juu. The moment unataka kutoa gari yako, let's say ni ya Uber, unataka kutoa nduthi yako, let's say ni ya Bolt.
Alafu wase ni
wajanja. Bwana ni Black Bolt hapo, lakini sawa. Let's say ni ya X food delivery. Unacheki?
Tushawa Black, ni sawa, tusema Bolt.
Nduthi delivery. Unacheki? Bwana, unacheki... Lazima tu comply. Na if not, kuna
tukiongelea delivery. Nataka ku big up a very nice guy. My delivery guy, it's called Plug and Play, the best delivery guy in Nairobi. I swear I've never met a guy so nice. Very nice man. Umsee is the best I've ever met. Very convenient, very affordable.
I think ukajapata dem
Plug and Play
ata feel jealous.
Ati
ukajapata dem if girlfriend yako anaweza sikia design ume plug huyu jamaa anafaa feel jealous. Lazima kuna mwongelea hivyo mzee.
Baby, don't worry. You know I love you.
Wait, mzee, nini?
Anyway, moving on.
Moving on swiftly.
Yeah.
Sasa mzee, unajua, it's very funny. Tunakujanga tunaongelea. Actually, ukisikiza episode zote, tunakujanga tunaongelea. Pali pamoja Mkenya amefinyilio. Then, topic tu ingine inaoka. Ya venye Mkenya anaishi.
I'm trying to connect,
Saa hii, unasikia Fuliza. Fuliza? Fuliza, Fuliza mse ako US, akina Walter. Namibia, nani. Awajui Fuliza nini.
Cynthia, UK, Hungary.
As in, bana, bigger.
Wana tusupport sana, walai. We love you guys.
We love you guys.
Yeah.
Sasa, Fuliza maiji. As in, watu wamekuwa kifuliza.
Fuliza nao na
pandemic you see global. What are we, it's an epidemic, not global.
But you see, a national pandemic is an epidemic.
So
but man's linguistic
linguistic as maizi bana wa Kenya first half ya 2022. By first half tunamini. By first half tunamini.
It's
by first half tunamini January to July.
Our first 6 months.
That's
the first quarter of first half.
First half.
Okay.
Hiyo ni 6 months. Mze. Yes. 6 out of 12. Half.
Yes.
Divide by 6, 1. Divide by 12, 2.
One over two.
Mathematics.
No.
Sasa by
one's not mathematician.
Every half year. Wacha tuseme, hata tuseme every half year. Jufuliza ni kitu imekaa. Unapata watu kaa kina Walter kuwacha hiyo. Bwana wa Kenya wame advance. Unajua labda mtu alitoka huku jua kudoma maendeleo. Lakini
we are moving.
Lakini you are moving.
Fuliza is coming to you wherever you are.
Are we moving in the right or wrong direction?
Bruh.
My G, Fuliza, watu wamekuwa kifuliza 1.6 billion daily. Unaona kwa 365 days. 365 divided by 2. Tunaongelea 180 days.
Yes.
For 180 days, watu wamekuwa kifuliza 1.6 billion.
No.
Daily.
No, you're getting it wrong.
Mm.
It cannot be. Ebu angalia mathematics vizuri. Imekuwa 1.6 billion daily.
Mm-hmm.
So yezi kuwa.
As he, on a daily basis.
Eh, on a daily basis.
Eh, 1.6
billion. On a daily basis,
eh, what one
is? 1.6
billion.
Not million, billion. Fuliza.
Unajua kwa kati na fuliza 1.6 billion daily.
Hey.
So meaning, kwa hiyo half year, tumefuliza 180 billion.
Exactly.
Ah, oh, eh, senyo, 180 billion, 365 times nini?
Safaricom, tumuataja tu, but we are not nini, but, hey, man. The larger population in Kenya I can lives from hand to mouth.
Mm.
Una get. And I so think una, I una think
unajua for 1.6 billion daily.
Mm.
So meaning on your say on a fuliza 1.6 billion wanalipa. Let's say
wanafuliza
kuna, na kuna kuna, kuna ule msemo mwenye ni aje nimefuliza 500. Then nimetumiwa 500 na mse.
Imekatwa.
So, imekatwa.
Yes.
So, what I have to do, ni kufanya nini? Niende, unaona hii dent yenye melipo.
Yeah.
Naenda bado narudi kwa hiyo dent.
Sasa.
Juu kesho, as in juu natumia hii fuliza kama do yangu. Unaget?
Exactly.
Yeah.
Man, imekuwa ningori, man.
Imekuwa ningori. Juu unajua maiji, unaona episode 8 ama 9. Kuna place tuli emphasize about finances.
Walai.
Juu ya nini, unapata mse, anakam, analipo salu, ni aje analipo 5K.
Yeah.
Analipa loan, na peo loan ingine ya 5K. Iyo ndio survival tactic. Lakini saa at the end of the day, angalia, uko na fuliza ya 5,000.
Yeah.
Umetumio 5,000 ikakato na fuliza.
Yeah.
Then fuliza wamesema wamekudismiss. Hawezi?
With fuliza I can tell you something. Because I'm also a victim.
Mm.
With fuliza there's no going back. Well, at the moment umeingia fulu.
Mm.
Bro. There's
fulu
no.
Fulu master. DJ Browski nama MCD Majel. Big up.
Chiki chiki. Buda. Fulu. Ukiingia.
Uh-huh.
Ni hivo. You are never going back.
True.
Unafanya nga. Let me tell you blanda yenye hata mimi mwenyewe nilijipata nikifanya. Una ukipangia do. Unapangia nga mpaka do ya fulu ni kama iko kwa budget yako ama ni kama do yako.
Mm.
Of which si pesa yako. Hii do ni ya watu. Hii ni loan. Ni loan of some sort, but it's a short term loan which is supposed to be repaid. Na hata ukirepay, the only problem with fulu ni it acquires interest on a daily basis.
Fuliza.
Fuliza ina acquire
interest. Actually every loan yenye unafanya nini una acquire lazima on a daily basis.
Okay. Unaona hiyo yenye hiyo iko na iko loan hiyo loan ukichukua loan kwa bank inakuanga na correct me if I'm wrong.
Mm.
I'm not sure if I'm right. But inakuanga na interest rate yenye imewekwa. Okay, interest rate inaweza panda, inaweza shuka, and all that. But here...
It all depends on CBK Kenya.
Yeah, CBK. But sasa, fulu, it's I don't know what percent, on a daily basis, in accumulate, on a daily basis.
Mm.
Unajua at least loan ya bank unapatiwanga a month ya kulipa.
Yeah.
Usipolipa ndiyo sasa inakuwa kuna areas and all of that. Lakini sasa hii, areas za hii, ni on a daily basis, bro. So, ukichukua hiyo panchula ama uchukua thao, hiyo thao ina accumulate. Sijini how much per day. I'm not really sure. That is where the money comes in.
So, the point is, either wenye ulipa waka loan, auta ilipa ka thao.
Auta ilipa ka thao.
11
no, auto ilipa iendangi juu hivyo. Inakuanga do kidogo
maybe 10 box, maximum of
maybe 10 15 10-15 bob. But hebu hesabu hii 10-15 bob. Na umechelewa na 10 days ama 20 unaona, days.
So inakaa ina cost 150 shillings.
Exactly. Ama 120 ama 10-20.
Unacheki.
Una get? Kidogo pia. As, okay, inasaidia. Sikatai.
Inasaidia. Because hata mimi ni kwa
Ngori 1 2 3. But it's not something that would advocate for.
Unacheki.
Na tujaribu kuchoma
bana.
Ukieza walai. Unaona fudu?
Toka
si hata usiye. Any kind of loan. Na hizi ma loan apps zenye zimejaa kila mahali. Ee buda.
Kuna the red plan, kuna the red plan ni cheki mwiji. Mse amepewa salu, amesort 1 2 3. Then the fourth thing inakoniaje demu yangu anataka nimpeleke. So nimpeleke place out wapi? Labda ni birthday yake, labda nini. So what you do, una tend to kuchukua loan.
You succumb to the pressure.
Hiyo pressure. So unachukua loan, then after loan sasa inakuwa ni aje nimechukua 15,000 imepata interest. Let's say hata kwa Shylock. Shylock ni hawa say na unregistered. Unacheki Shylock pia ni normal. Unacheki.
Shylock nani normal.
So unapata 15k unailipaka 20k. So hiyo 5k obvious utaitoa kwa salu.
Ni noma.
Unacheki noma. So unapata unasakam kwa pressure ya.
So what happens
bana then? Bana my youth.
What happens then again it vile tulikuwa tunasema becomes a loop.
Inakuwa loop.
So itakuwa unalipa shailo kio 20 unarudi tena.
Unarudi unachukua unacheki unalipa kio 20.
So in the long run unakula
una lose. Unakula do mob. Unacheki. Sama IG sasa tukiongelea story ya. Bana mpaka waseme sinanga wakiniambia music na nikisema my G. My G.
Sema ngumba
huu. Sasa kuna Gen Z. Unajua Gen Z? Gen Z ndio iko actually Gen Z ndio tunaongelea with finances. Design ya naweza kopa dhao then nilipwe dhao nikope tena dhao. Una get? Sasa Gen Z other than loans na nini? Imekuwa design
Gen Z
unampea kazi pale if or meet standards zake, si if or meet standards zako if or meet standards za Gen Z fanya kazi yako mzee.
Gen Z waskianga they do not give a about anything. Gen Z has come to transform everything.
Lakini unajua nobody expense as in nani ana lose at the end of the day.
They
who is
do not
losing
care. They do not care. Let me tell you something. This is what is happening. Gen Z's do not want to compromise anything. See, they do not want to compromise anything for at to say at Gen Z umemwambia you're working from Monday to
Friday.
Alafu
then Monday to Friday then iko Saturday.
Alafu kujiambia Gen Z that there's an emergency on Saturday. My friend,
at okay.
Utajichapia. Utajiongelesha. Gen Z did not give a fuck. But unajua
ngumba wewe. For a while umekuwa manager.
Yes, I have.
By manager na mean umemanage a team.
Yeah.
Umepata interns, unaweza wa train, unaweza fanya nini.
I've done interviews na nime kidogo nimeinteract na Gen Z.
True.
Now, this is what happens. These people think by their akili yao si ile akili yenye tulikuwa nao ati ya
as in wase wa kitambo design.
Wase wa kitambo, which I think is going to create a very big problem for employers. Unaona employers in a couple of years to come, they'll run out of people to employ. And they'll actually be pleading to people to work for them. Because hawa watu wa kubembelezi. I'll give you a very good example. Not
lakini
mine.
I feel issue ni the lifestyle. Lifestyle design unajua for one. For the previous generation ungea feel ni aje nimetoka job. Nimekosa kulipwa. So na siwezi enda kwa madhi. So niko na hiyo pressure ya kujiasolia. Lakini sasa for most of the Gen Z's unapata ni design ya nimetoka job, nimekosa kulipwa, kuna hao ya madhi. So unaweza rudi kwa maadhi. If si kwa main house, kuna servant quarters hapo. Naweza fanya nini? Bacheki?
Naweza jifix.
Naweza jifix tu hapo.
I feel my okay, in everything that happens, there's an advantage and there's a disadvantage of it. Now the advantage of the Gen Z is that they are not willing to compromise. Hawako willing to compromise anything to make you feel comfortable. They are working on making themselves feel very like, if kama ni job, they want to make sure that it's a job that they like. It's something that they can work with. Ni kitu wenyewe wako
sure. No pressure.
No pressure. Usimpige pige ukimpe buda. Patia Gen Z pressure. Utabaki ukijichapia mtu wangu. No matter how much they are capable of, utabaki ukijichapia.
Yeah.
Now the disadvantage is vile umesema, in time maybe you lose the job and maybe you'll not have a source of income and all of that, but I feel like that is so little of their vitu kama hizo sana. It's not really in their head of, because how they are like, you know, I have so much potential, nini.
Yeah.
These people need me more than I need them.
True.
Which in time will come to, hii kitu itakuja ikuwe revolution.
Mm.
Especially to employers.
Bara hii nayo itakuja ikuwe mshtuko. Unajua for one, na unezeka illustration ya, ni metafuta msee mwenye wako na hizi qualification. Lete, kimasomo, amepata, ako na undergraduate, postgraduate, nini. Izo title zote za kulani. Yes. Lakini sasa kitu moja, ako na dread.
Yeah, ataki kuvaa suti. Ako na tattoo.
So, in the long run, hiyo inakuja inakuwa?
It's a norm.
Inakuwa norm. Actually, most design, companies. So, if I'm qualifying all of these, na the only issue ni
Dready.
Ama mi siwezi wa suti na nini. Na cheki. So at the end of the day, you'll be losing a skill ama a talent.
Yeah.
For just rules zenye. Just because sense. Of rules zenye.
Appearances.
Unacheki.
Which, but I feel
skill
like.
Skill iko lakini.
I feel like imekuwa. Okay, because I've been employed and I'm tattooed. For the ones who know me, mimi niko tattooed. Even ata yo job ya manager nilikuwa napata, I was tattooed all over. That is being, it's being swept away.
In the long run too, as in
the long run.
I think employers what I have to succumb to,
they'll have
neza put on his skill,
yep.
Lakini siwezi appear design nataka, una get? Speaking of that mzee, iyo saa ni employment. Nacheki? Saa employment, tunajaribingi as much kuavoid politics kwa ipod. Lakini politics, utafuta as in venye tatuingilia ndani ama chini ama nini ama nini.
Walai tena.
F politics. Mzee, unajua? Kuna jama amepewa job ya ugovernor. Iyo saa tunaweza muita employer, unajua?
Employer of the people.
Employer of the people, ama wale wase wa county. Maiji, jamaa alienda pale kisi county, ikakuwa ni aje sinyi mlikuwa meandiko job na umse mwenye ametoka
the outgoing
governor, unacheki the outgoing employer. Ni sawa ita wenye wanajua, if you know you know, tutasema tu hivyo
cha wende kasende.
Sasa maiji unapata bana, kuna new employer amepata previous employer alikuwa ameweka 256 drivers wa county na 82 vehicles ndio ziko available kwa county, na kila vehicle iko registered to one driver in case of anything, any backup.
Okay.
County nafaikwe aware. Mzee,
That's a lot.
Design, 82 people. As in, let's say, ataka walikuwa assistant drivers. 256 drivers are more than.
What's the difference? 82 to 56?
82?
That's 180 something. 180 something people work people.
So meaning ni more than half.
174 82 drivers ndio wako registered as drivers kwa county
per vehicle.
Okay, there are 82 vehicles. Then 82 drivers. But the people who are being paid as drivers
are ghost workers. Let's say kuna 82 wako eligible for payment. Then 174 though hizo revenue ziko bound to fall lakini design mzee 174 people ni ghost workers as in au ni more than 2 times the actual workers. Okay.
Now we see where the money has been
going. Bro, sasa the money.
Na tumeona sasa.
And you saw unapata in kuna ile pressure ya
mse
ana feel huku chini kwa MCA unapata ni aje naweza fanya nataka nipate job nijile nifanye vitu fulani within 5 years. Unacheki lakini don't advocate for that. If umepewa a public position ama umepewa
work for the people.
Position ya politics, work for the people.
Yeah.
At the end of the day, ni manifesto yako na agenda yako ndio imeku place kwa.
And actually there's something I'd really like to kuna kitu yenye naweza sema yenyewe wa Kenya wamejaribu kufanya. If there's something they've tried is to really try and scrutinize, wame scrutinize this election thing.
Design.
And tried and
wamejaribu. If you can't work for me.
Exactly.
I won't wake
they've,
up to
they've
vote.
Actually they, unaona kama
majority kwanza ni youth.
Because I've actually kama leo nilikuwa kwa mat nikitoka Wadhi nilikuwa najaribu kusikiliza
Wadhi ni Gikomba, Gikomba market.
So nikitoka soko nilikuwa nasikiza hawa ma callers wa nyopiga. Hey, hello radio nini? Sasa ni nani hapa? Nini kutoka, so there are these counties that were voting recently. Kuna wale wako wame vote.
Oh, Kakamega, Mombasa.
He was actually,
and some constituencies pia.
Yeah, he was actually from Kakamega. So, alikuwa anaulizwa, why didn't you vote in the governor that was there? So, the guy said, we cannot vote for that guy because huo mzee kusema ukweli, hakuna kitu amefanya.
True.
So meaning that in
so people have people started vetting as in
people are actually vetting.
What are you doing for us?
Which are actually
what are you willing to do for us?
Not even willing. What like at the end of all this to same saka sasa hii tumeshaingiza wenyewe walikuwa nafaa kuingia. Wameingia.
Kuna manifestos pia zilikuwa put in place.
A manifesto zumeekelea nini na nini? Unakuja sasa unauliza watu wenyewe wana kiti chini wanaangalia. They're actually analyzing your work and they're not being tribalic and being one-sided just because that is you and you are nani. They're actually looking at the work,
true.
Which means that in time that things are actually going to change. Ukiona mtu kama huu governor ameingia akitafuta ghost workers, it means that people are actually willing to work.
Yeah, true.
So if you do not work, people are not going to vote for you, man. What wanafunguka macho? People are actually tired.
So enjoy as in your last 5 years.
Wee, ukitaka kufanya kenye unafanya, wee cheza. But my friend, after those 5 years, zunguko kuna speaker zako, my friend. We are not voting for you.
We are not voting.
Yeah, we are not.
At the end of the day, we are looking at what you put on the table. The
development, yeah.
Development, nina.
Exactly.
Nacheki, my G. Alafu sasa, my G, we are recording this podcast on a Friday.
Yeah, Friday. Night.
Friday night. So Monday petition inafaishe.
Oh yeah.
Supreme Court inafai piane rule yao.
Yeah.
Kuna hizo intelligence juza places flani zisi.
Oh yeah.
Kume restrict your movement. Lakini as we are not for that, si nataka as in usikue ati uko restricted pali uta move.
Yeah.
Lakini at the end of the day, to everyone, you advocate for peace. Whatever outcome itakuwa, peace. Design, unaona mpaka venye presidential elect alitajwa.
Yeah.
Design, magovernor elect, MPs elect, MCAs elect alitajwa. peace.
Everything
peace.
from the voting to the swearing in.
Eh,
kila kitu yenyewe imeenda poa. Mpaka mali tumefika. Kila kitu imeenda poa.
So peace.
That is actually
peace. A... peace. If utashindwa concede.
Exactly.
That is why it's called competition. Actually, that is why it's called competition. Na siye kubali kushindwa si mshindani. Unacheki. Unacheki. So peace and peace out guys. Ngoje ni iPhone
14 X Pro Max.
14 Pro Max. 14X Pro Max ni 140 by G. Bro, nikona
intelligence Apple bro.
Kuna, yeah. Easy by G.
Kuna iPhone 14X Pro Max.
I can't comment.
Peace out.
Peace out.